sigilaji studio kalangu kettiniɗo eɗen gondi jamɗe joyi wittoreke mintaji sappo e joyi kibaruji mon e fulfilde commune Omar Hamad janganta o nani ko e kibaruji mum. Nani mbiyen suudu mawdu hawjindu filla cuɓaki leydi yiidi e partiji politique hande subana o wakkati bindal inɗe nimɓe dow filla jaaki hijjore ɓeydama ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Nanni yewtere meɗen pindina hande haltanana dow filla ladde domande nde gadda beeci nder département mo Dakoro, kanƴum ndi woni ko kantirten kibaruji ma e fulfulde. Kori jam hirtiyamo yerno kaalirannomi o caggal ko pelle mballojo far filla cuɓaki jiidano atalata bittiɗo to piro suudu mawdu hawjindu filla cuɓaki leydi ndu handen subaka ono partiji politique ɗin woni ko bureau on yiidi mana jiidal maɓɓe ngal woni ɓe gaɗa dimma cuɓaki leydi gaɗoy ko duuɓujinaji ɗiɗi e nogay e goho e ɓe kala fa hande dow yaadu yesso keɓaɗo dow lawol joƴƴinagol dow filla suɓotoɓe ɗum woni to inɗe mum tawete e fawade joni to fotoji maɓɓe tagete amma ni mbiyen ɗo eɗa guɓal partiji ɗi gala gaɗa laamu jahay to hawrinde ɗe Habibou Garba no fotti toon.
Ko hoorejo seni on enda ni o holli keerol golle ko ɓe gaɗi illum 3 novembre 2017 caggal mum ndu o holli wiide ke parti ɗi gala e laamu garayi nangi nokkuji mum e nder hawrinde nde kawjiiɗo filla ko darto cuɓaki le parti mbiteɗo PNDS Dareya o wi hono himɓe parti politique ɗi gala e laamu hono garayi no hoƴi nokkuji mum en ɗi hono hunno laatino famminaki fey seeɗa en kettinonon en Boubacar Sabo.
No goodi ko waɗi ɗi cali natude golle fedde de no hani ɗum himɓe paama ko partiji tawaɗi e laamu ɓuri députéɓe nder assemblé amma ɗo nder fedde de ɗum feccana caka feccere worre no kamɓe de tewɗum e tawaka e laamu
kawjiɗo filla ko nder sukaɓe ummatore PJD hakika fotti e batu o enda o wi seni o cuɓinaki tokka e laawol jaati seni o hanano banadude hawrinde nden endan Karimu Mahamadou Soumana o
wiyete
fedde leydi mawne hawjina jooɗa haali caka himɓe politique leydi hani lilana partiji amma hana fedde leydi mawne hawjina cuɓaki gaɗateki gam fedde de bako de singa de singaka dow potal ɗum ɗum waɗi ko parti PJD hakika wi'i wurtoto golle fedde de
ɓatakeji cuɓaki ki enda gaɗaɗi ɗi kañum e seni o fu hunnon ko laati partiji kewɗi yarraki dow no warra ni endam ɗum waɗi jaati ko parti mbiteɗo MPN Kishinkasa wurti ele guɓal parti gonɗi dow laamu ɗi endam seni on endan jaago du ɓe gaɗan hawritere hakkude maɓɓe hokkoɓe habaruji kañum e jingonoɓe ɓiɓɓe leydi.
Nanni e dow laawol goto ngolli mbiyen partiji tewaɗi nder guɓal partiji ɓe gala e laamu hawtade e partiji ɗi galana ɗo ɓe jahay to hawrinde nde suudu seni ndon waɗi yeeru dow ni no kaalo dow inde guɓal parti keso indi partiji kesi ɗum woni indi tiraɗi ɗo nde FDR haaliri o wi hawrinde nde hegaki o wino hanno tawe jooɗa kaalen waɗane cakka e nimɓe politique ɗin faaɓe ndaara laawol tawangol no waɗiri ɗo nder leydi meɗen Niger ɗum ni biyeteɗo Mamman Sani Adam Moussa San yewtidi e makko nani ko haali do majjo
avant que le
fadde fedde wiyetede FDR nde ne singe pelle gonnoɗon endan pelle parti ɗi gala ɗo laa wiyetede FRDDR kañum e hawrude partiji ɗi galana ɗo endan kaali no kollino dow filla ko darto hono fedde jooɗo kaalin politique nde wala no golla joddal e kaaldal ko wonno no waɗi se saɗonomo waɗi wala no waɗi e nder leydi ndi gaden dam nonnon du konnan fa hande hen partiji gonɗi dow laamu ɗi endan kayen noon woni ko gaɗani koye muɗum en hono talki cuɓaki ɗi no yirri fou nandu dow muɗum ko ɓe joƴƴini seni o kam fedde hawjinde cuɓaki e hoore mum noon ɓe moƴƴinir ɗum kandu min mbawa nadde e kaaldal dow fi oɗo saabu min ji hunde fo ɗa kanani hono heedore ndennene kaydu seni oɗo min gala nder makko seni o wawa haalde dow inde ami waajiɓe ndenne min mbawa nadde e joddal e kaaldal fou e dow ɗum
concertation.
Nani noɓe nimɓe 3,386 ɗum woni dillamɓe leyɗe ɓaleɓe yaade leyɗe tuba koɓe tawaɓe ɗo enda nder terde leydi ɗo enda Niger ɗon dow no fedde hawjinde pilaki tawande ɗo enda nder fedde leyɗe duniyar hawjinde filla dillamɓe wiyetede OIM hawtade e soogeji kawjiɗi filla ndenago leydi kanje jiitoɓe ɓe nimɓe dullatiɓe ɗo enda leyɗe gendi ɓe ƴuwoyi ɓe darna kena ɗo enda ɗum woni caka arliti asamakka toɓe tawda e ndiyam seɗɗa yaade andule seɗɗa amma ɗerol ba gotol wala caggal no balɗe koɓe mbaluno to ender ar litti ɗum woni ɓe ɗon ɓe pile ɓe jaare ɓe korre ɗo ender nder leyɗe maɓɓe to ɓe ƴoyi yeru no biyeteɗo Azawa Mohammed hoorejo ɗum woni kawjiɗo filla ɗum woni umminol ɗo ender yahoɓɓe mo OIM Agadez wi bandimin ani sekarimu nanni nyalande heyde darnande gam windude ɗum woni yoɓe hijjore ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum ɓeydama iɓe wawi jonkay yottade fa nogay lewru juin garo o noni yeruno kawjiɗo filla habaruji nder fedde hawjinde filla hijjore ummora on wiri o wi ko waɗi kam en keɓi ɓeydade ndi allah e ɗerol ngol e ɓe bindi ɓe nildi to ender leydi makka koɓe keɓi jawabu lobbo dow mun hafizu mahammadou nani ko wi moctar mahammadou wakkati ɓe nodduno koɓe habaru
yeruno anduɗon ni nyalaɗe gaɗaje min kaali wiide hikka bindol jaaki makka min darni ɗum lewru wi'eteno mai jeegom muɗum woni ko darnete min ƴami he leydi saudiya ɓeydanamin wakkati o saabu himɓe meɗen bindata law ɗum waɗi ko leydi saudiya jaɓi ɓeydanimin wakkati wiide joni himɓeen mbawa windi himɓe fayade gaɗa lewru sumaye ɗum waɗi komin mbi joni min ɓeydi minen du wakkati amin fayade lewru juin dartonu ndu laaso muɗum ndemi woni ko bindi ɗi darnete ɗum waɗi miɗen nodda e neɗɗo fu mo heɓayno windi yawɗo yaha agence muɗum mo yiɗi winda inde muɗum fande ñalande nde yottade
Hafizu Mahammadou woni ko Moctar Hamadou yewtidi e mum nani yeru no fedde hawjinde filla habaruji ɗo enda wi nangude ɗum woni ko mbiteɗo ena alarbare ndi yeru noɓe kalirɗe do filla ɗum woni fedde sogueji witende G5 Sahel ɗum woni ardiɗo ɗum secrétaire kawjiɗo filla golleji biyeteɗo ɗo ende Mamman Sidi ko ƴami e alarba bittiɗo ende hawride mawde waɗande dow filla nde nago ɗum woni ƴamɗe ɓeyditol far filla ɗum woni nde fedde joƴƴino gam Allah e durwididde ɓiɓɓe bomɓe laatiɓe ɗo enda no ɗon gaddana ɗo ende alkillo ummingo nder leyɗe Sahel ɗum doni ƴamɗe noon ko ɗum woni leyɗe Amérique latini kayri tawa arande far filla ballagaji nde fedde wi jamra e mum e fawrawade joni ɗum ɗo ɗum hulƴini ɓe kottaɓe to ɗum nemnoyi ɗum woni dow filla hara ndenago latingui ɗo enda guttorri leyɗe Sahel laati du ɗum woni fedde oyo ni nde kam woni ballaga muɗum e dow lawol goto ngol doni ɗum woni ano fedde G5 Sahel nde no yiɗi wallire ɗo enda golli tirɗi ano fawade joni sogueji yeru ko waɗira to enda ko mbiten sogueji casque boulet ko waɗira to enda Mali yeru no Mamman Sidi ko haaliri e mbiyen ni o wita kenana Frank van der Miren ɗum woni gollo policeji mawɗo mo leydi Belgique waɗama ardiɗo fedde leyɗe tubakoɓe nde e Cap Sahel Niger nogay e nayyi lewru mai duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum woni ko hoƴƴi toyto golle makko dow to lomtata ɗo enda mbiyeteɗo madame Kirstine Harrison laatinoɗo ilu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom no ardino fedde nde ɗum doni mbiyen ɗo enda e Cap Sahel o doni mo Niger fuɗɗa kena ɗo enda nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ɗo enda ko fuɗɗino golla gam Allah e ballaga ɗo enda farfilla ndeɗago leydi Niger van ɗum ni biten Frank van der Miren o ni o laata kena ɗo elu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegon yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati avril muɗum ɗum woni han hoorejo jahangal to enda e Cap Sahel mo Mali ɗum ɗo ni e nder lawal gotal ngal o waɗama ɗo enda mawɗo Tamazor to endan ko laati hannden o waɗi ɗo enda mbiyen e Cap Niger kawjiɗo ɗum ɗum doni nogay ɗiɗi lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati woni kongol lawol hooƴa nani bureau fedde jinganore jangoɓe leydi Niger ɓe jankiɗo endan hannden subana ɗum woni laabi ɗi gomnanti hooƴi e salade jooɗa kaalen caka mu'en e bureau o ɗum doni bakoɓe kan en acciti murtere muɗum nde wala fuu haddi sappo e nayyi lewru men bittiɗo yaade to syndicat maɓɓe e ƴamde ɗo enda ɗum woni ceede koɓe ballititte ɗum woni ko mbiyte e francire bourse nonni e bandiraɓe maɓɓe laatiɓe no nanga ley ñamey e yaade yoga leydi Niger tawe ɗo enda jofama ɗum ni biyeteɗo mum kali Ibrahim secrétaire général ɗiɗaɓo dekkiɗo do fedde nde ko wi ternan Fuday Mohamed Domadji
fedde janngooɓe nde wiyetende USN yarraraaki dow laabi ɗi gomnati hooƴi ɗin enɗan, woodi ɗo yarraaki dow salaare gomnati waɗa jooɗa kaale koto ko tawi jannde heɓi waɗi. Gomnati on daani woodi gacce, sabu kañum heppiti jogitaade ko haani jogaade heɓa jannde yaha yeeso. Fedde janngooɓe USN nde enɗan yarraaki du e dow rafi joddiiji ceeɗeeje muɗum en ko ɓuri joni lebbi jeetati heɓay ɗum janngoo walliteede konnan ko gomnati acciti layi. E fedde janngooɓe USN nde enɗan no seettina aduna fuu hunde fof ko waɗo e jaango dow ɗum fuu wonana e dow hoore hoorejo leydi on enɗam. Faa hannde fedde amin nde ne tilsina gomnati e janngooɓe pelle muɗum en fuu jooddo kaalda USN on enɗan no hoddiri waɗde kulle goɗɗe le ñalaaɗe ɗe ngarooje ɗe ennda so tawaama heɓay jawaabu kulle ko ƴami ɗe
en cas de non satisfaction de sa plateforme revendicative.
Nanni suudu kiita leydi mawndu hawjiindu filladese Niger winndi ɗerol mu'en taykaaki ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e joyi yahde duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeegon. Keengal non woni konngol hokkita hooreejo leydi Issoufou Mamadou, ɗum ɗon hooreejo ndu suudu mbiyeteeɗo Issoufou Saydou Sidy Bé kan yehi hokkoy toymo ngol e dow laawol gooto ngol ɗon yeerunoɓe kaaliɗo. Ɓe mbi huunde noon ko laatotooɓe njaaɓe kolloɗo e nder ɗum woni aan hooreejo leydi golle ko ɓe ngaɗi ni ko ɓe cakkitooɓe njaara to suudu Sawara ndu deputeɓe yahde hoorejo ministériɓe e ko nandi mo fande maɓɓe nodduɓe hokkoɓe habaru ɓe andina nimɓe dow ko wani ndu suudu du ni suudu mawdu noon latindu du hakkilloyta konande filla laabi kiite ƴewtinaki arzuku leydi e faware joni dow filla labtiggol ɗendan nder ɓiɓɓe leydi Niger. E dow laawol gooto ngol ɗi mbiyen luumoɓe ɓe luumo jamaaje iɓe tawda e yaware sanne nder umminol maɓɓe e nokkure maɓɓe heyre dow laawol to enɗan lasare. Ɓe luumoɓe du ngala no belti baa seeɗa e kokkol mu'en nokkuuje ɗo enɗan. Ɗum ko saabi ɗo enɗan mbiyeteeɗo Saydou Moumini délégéejo maɓɓe mo luumoɓe, nani ko wi Gongu Mamadou Dantani do ummaaki mu'enki.
Ɗum hana ardini himɓe ɓe anda hunde fuu nder filla luumo gon cende nokkuje ɗen kokka ɓe giɗani. Dey tawaɓe luumo leyɓen no jooɗi keɓay, dey sakitoɓe garta ɓe mbi'a ɓe ummina himɓe ɓen dalila himɓe luumo leyɓen. Ardinaɗo hawju huɓere ñame e sigilaji ñame ñaala hollimin koɓe giɗi waɗude nder luumo gon. Iɗum nanga hakkillo nde ni ɗum waɗama ɗum welan himɓe. Min kollimo ko minen ɓiɓɓe luumotoɓe mawɓe min keɓay nokkure nder luumo gon. Nden o wi'i min jaha min binda inɗe amin min gaddana ɗum. Hannde nde Allah jaɓi du to juuro watta fuu min gaɗan ɗerol ngol min jaranamo o daara ko o
waɗantamin.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
En garta e yettere meɗen pinnino ladde domande nde gadde beji wonana nde département mo Dakoro région mo Maradi. Ladde nde ɗo no waɗa ko watta ɗo nde hectare uji ujunaji capanɗe jeɗɗi e jeegom e nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi du nokku ngu inditirama nder nokkuje ɗo enɗan tabiteɗe ɗe duniyaru yahde to fedde leydi duniyaru hawjinde filla kulle finatawa. Lettina colonel Dan Fatuma Mohammad Sanusi laatiɗo o ɗo mo ledde haali ko waɗi birdiji ladde gere majji. Nani ko wi Mokhtar Mohammadou do majjo.
La réserve a été créée le 25 avril 1955.
Ladde gada beji de ni itta kana las e jow lewru avril itane duuɓi ujunere e keme jeenayi e woygu e joyi. Nde ittama du ngam lelli dawwe e tireji, amma hande birdiji laddeji ɗi fuu tawatake nder nokkure de. Allah e battitol bakaje gulu ladde, ngam gulu ladde no heewi nder cakantaraje ɗen kam fuu e leɗɗe coppaɗe. Itane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo min taykake min daari birdiji laddeji taweteɗe nder ladde ɗen. Min tawi lelli, baaɗi boɗeji, junkuji, kaabiji, doobe, jigaje e dute. Ladde gada beji de ni no nafa sanne, ngam to ceeɗu seeɗi fuu ide wallira durooɓe keɓa ndiyam ko yarni dabbaji mum'en e huɗo ko ñamnata ɗi. Wakkati min jilino nder ladde de, min potti he durooɓe warɓe ƴuwi leydi Agades, Adarbisinat, Ingal, Tanu nder leydi Zender, Tawa, Tasara, Tiliya. Durooɓe ɓe fuu du ɗo garta jooɗo ceeɗa faa dungu jippo ko dabbaji ñaama heɓo nden ko ɓe coɗɗito nder nokkuje maɓɓe. Min jingi sigilaji kewɗi ngam jaade nokkure de, faa fedde leyɗe duniyaaru hawjiine moɓol kulle taariki tabintini nokkure de. Ladde gadde beeji de hannde n waɗa hectare uji ujunaaji lasoy tati e sappo e jeegom nder balla projet indiraaɗo Niger fona corridor. Gomnati moƴƴini pete mawɗe ɗiɗi gon ɗe forage uji basa ngam ɓeydude diyeele majje. Wakkati fuuɗu nder hitaane ndiyan no heɓo ko heƴi nder majje. Kaden gure e ci'e tawaaɗe takkol ladde de fuu no gollete, ladde nden du no yaajinte.
Ou les communes qui sont avoisinantes de la réserve vont bénéficier de beaucoup de travaux.
ɗo wonta kibaru jiji meɗe e fulfulde tili kirton to jam hirti
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
nder gallu ñamayi.